Chazal in a hand. Him on favor.
I'm in your shine.
Mshazari siwezi, maisha ni ya tabia kujipanga panga. Hivile wanashanga, wanapaga wa, wanapigwa na kutoa. Kila siku za mwezi, mambo yangu yanakwenda sawa sawa. Pango zangu zimesimama, nachotaka mimi napata. Maisha kwangu sasa iko fiti, manake bwana ameniosha.
Ameniosha, niko safi niko pesa. Ameniosha.
I've got my reasons, Lord, to lift your name so high. I've got my reasons, Lord, you've made me who I am. Sababu ya mwanzo, umeniosha. Na pia isitoshe, umenitosha. Nitazidi kukuimbia, kukuchezea na kusifu sana. Nitazidi kukuimbia, kukuchezea na kusifu sana.
Umeniosha.
Maisha ni shida zote haziosha osha. Mara ngapi niwaambie, maisha ni Yesu yatosha. Wende kushoto, wende kulia, bila yeye ni bure bure. Utembee kote, uzunguke kote, bado ni yule yule. Shida zako za nyumbani, hakuna haja ya wengine yeye. Shida zako za nyumbani, hakuna haja ya wengine.
Ameniosha.
Kali Mshazari na Hank. Ebola, yani kwa kama tunafanya ngumu nyeusi.